Yo, it's Jizzle for Shizzle, presenting Kenny Shizzle to Shizzle. Yeah, I keep a focus, got a drizzle. Yeah, you know, we be bully right now, so catch us later. Kenny Moore, baby, do your thing, drop your lyrics, make it crazy.
Man, please, when you're VIP, my dame keep out for me, it's Scotty. Baby girl says, she knows me. Kutoka 93, nikiwa class 3, na ingia kwa ma 3, na madame ka 3. Wadina paparazzi be watching me. Achana na wadhi, kanyaga hizo steps. Baby girl, please be keen. Just let in, na ito Ken, and I come from within. I'm not Jay-Z, but I'm big pimping. Big things popping, as we be clubbing. Hopping, it's hip hopping. I'm the king, baby girl, lords of king. My dame wako mob, ukitaka blozo. Monday kwenye bar, Tuesday kwenye bar, Wednesday kwenye bar, Thursday kwenye bar, Friday kwenye bar, Saturday kwenye bar, Sunday kwenye bar, kila siku kwenye bar. Monday kwenye bar, Tuesday kwenye bar, Wednesday kwenye bar, Thursday kwenye bar, Friday kwenye bar, Saturday kwenye bar, Sunday kwenye bar, kila siku kwenye bar. Life ya superstar, zea, imetupa, mapokezi meta, kila siku kwenye bar. Salam alaikum, alaikum, whatever. Nyiva ameiva, she's a diva forever. Kwenye bar, tuna ball whenever, never ever. Having hangover, however nikipata my own sharapova. Gari na pullover, my pullover. Over and over, convincing her to be my lover. Mdani lakini sikuwa Land Rover. I want a hoti-toti kind of girl. I want a toti, after all. Apende noti, first of all. Akiwa noti, tuna hit them all. Staki hora, nataka them lovely. Zile za nyuma, ziwe so hilly. Pia ziwe tenda ka water lily. Tuwake tuwamuke after siku mbili.
Monday kwenye bar, Tuesday kwenye bar, Wednesday kwenye bar, Thursday kwenye bar, Friday kwenye bar, Saturday kwenye bar, Sunday kwenye bar, kila siku kwenye bar. Monday kwenye bar, Tuesday kwenye bar, Wednesday kwenye bar, Thursday kwenye bar, Friday kwenye bar, Saturday kwenye bar, Sunday kwenye bar, kila siku kwenye bar.
Monday tuna ball, Tuesday tuna ball, Wednesday tuna ball, Thursday tuna ball, Friday tuko fresh, hakuna alcohol. Chicks wanna fall each time we hit them all. Sato asubuhi ni pombe full swing. Siwejua kwenye club tuko top ranking. Doing the mic thing, big bass funking. HG ya badala we watch the banking. Manoti kwa koti zingine kwa panty. Wanita hanky, wanita money auntie. Hebu keni mo, cheki yule cuties. Nimkatie tukiendelea kupati. Nimpeleke backstage, nitoe mashati. Nimdare katikati ya miniskati. Kuvuni obvious bila masharti. After all, crude home, leo nisi starti.
Monday kwenye bar, Tuesday kwenye bar, Wednesday kwenye bar, Thursday kwenye bar, Friday kwenye bar, Saturday kwenye bar, Sunday kwenye bar, kila siku kwenye bar. Monday kwenye bar, Tuesday kwenye bar, Wednesday kwenye bar, Thursday kwenye bar, Friday kwenye bar, Saturday kwenye bar, Sunday kwenye bar, kila siku kwenye bar. Life ya superstar, zea, imetupa, mapokezi meta, kila siku kwenye bar. Mabegi kwenye bar, manyumba kwenye bar, bedroom kwenye bar, views kwenye bar, hoteli kwenye bar, maombi kwenye bar, shule kwenye bar, pesa kwenye bar, mtaa kwenye bar, zima stima kwenye bar, zima moto kwenye bar, mboga kuma kwenye bar, nyama kwenye bar, ugali kwenye bar, mapenzi kwenye bar, harusi kwenye bar, koti kwenye bar, hospitali kwenye bar, manga kwenye bar, kwenye bar, shanga kwenye bar, inabamba kwenye bar, uwizi kwenye bar, urafiki kwenye bar, furaha kwenye bar, chuki kwenye bar, vita kwenye bar.